every school that is needy is going to benefit with the tanks of a capacity of 10,000 liters. And because we are sure that once they tap the water, it might not be very safe at all the time, so we are urging the schools and even the community that this water should be treated so that it can prevent us from waterborne diseases like cholera.
Kama shule tunasema asanti kubwa. Tumekuwa na shida kubwa sana ya maji, na hii itakuwa suluhisho kubwa sana na itakuwa ya manufaa kwa hawa wanafunzi ambao mnawaona hapa nyuma yangu.
Kwa sababu tumeanza kukua na tabia inchi au mabadiliko ya tabia inchi, na maji yameanza kuadhimika, na tunapojishughulisha na mikakati ya kusimamisha madhara ya tabia inchi, kitu ya kwanza ni kukuza maji ambayo yanatoka kwa mvua, almaarufu water harvesting.